No, 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 not my dingo, oh.
ZLouder.com.
Did he be experience whatsoever? Sinda kare kondi chuma akandi koyamba. Did he be experience whatsoever? Ine, ine, ine atate. Mundi tsokorere akandi koyamba. Ine, ine, ine mulungu. Muyende ni ine akanko yamba. Ine pokona posuka muyanganire. Ine pokona wo posuka wo. Ine pokona posuka muyanganire. Ine pokona wo posuka wo. Ine, ine atate akanko yamba. No experience whatsoever. Ine, ine atate akanko yamba. No experience whatsoever. Pano wapadwa poka wiri. Nobody, nobody. Don't say badwa kamozi, chifanso kamozi. Nobody has experience whatsoever. Malemba akutini yesu ye kata berenso kachi wiri. Otherwise, nobody. Dani mwa ife adatipata ye kamoyo wache. Nobody pokona posuka uyanganire. Pokona wo posuka wo. Ine pokona posuka uyanganire. Pokona wo posuka wo. Pokona posuka uyanganire. Pokona wo Otsuka wo. Ine pokona Otsuka uyanganire. Pokona wo Otsuka wo. Ine, ine atate. Ine akanko yamba. No experience whatsoever. Ine, ine atate. Akanko yamba. No experience whatsoever.
ZLouder.com.